Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Talatare sappo e tati lewru février sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joyyi le burguru ndi fuu e mangal muɗum mine tawali maison de la presse ɗo Bamako ɗo jottinonoɗo kabaruji ɗi Oumar Waygalo kanko Mamadi Keita won to ɓoggi jamɗe to sikiraɓe on compétitivité bonandaji gaɗɗile leydi meɗen ndi hitande 2012 jamare ɓe ɗiɗo tiɗallaji kewti toon kolli tiwiɗan kaja wattelle hen fa gongo ɓanga toon ɗiɗo kabaruji bete hande fedde ndeɗnode ziprek nde hokki ɗum ɗo Bamako ɗo. Ñalawma keƴƴanaɗo kabaru radio ji li adnaɗo ndu fuu ɗum yamminama bete hande ɗo Bamako ɗo studio tamani kañe irtel gaɗɗi ɗiɗo yambareji ɓe kolli tiwiɗle leydi malli ndi sa ƴeewi ko yata radio ji temedde nayyi gonɗi le nokku o kowton sappo en jeenoɓal jowi ngal dow ndiyam kañe e cennama iɗum wondi e jokkitede fa hande ɗo Bamako ɗo wattu joni ɓe kolli tiwde rumde afrique nde ana jogui ɗiɗo tiɗallaji mawɗi nayriɗi banggal ndiyam ceniɗam sakiraɓe ɗi wonno sembe kabaruji ɗimin joguinon ɗo kikiɗande ɗi bisimilla moɗon e heɗade yimɓele ɓe tiɗallaji ɗi kewti le saha leydi meɗen ndi hitande 2012 mbiyana kaja koyɗe muɗumen gatte ley hen yalla gongo aɗa famte le leydi ndi ko yata yimɓele uynayi tatam kañum en ƴewta le leydi meɗen ndi ɗiɗo kabaruji yo fedde zibrek nde kañum hokki ɗum ɓe mbi ɓeɗo jamare hollitiwiɗan haaja tottede haqqeji muɗum en ndeɗo tongande ɓe kollitiwde fedde ndeɗnude avocat sans frontiére canada kañum waɗɗum soɓe totti bete hannden kanko laamiɗo fedde cvgr nde ousmane oumarou sidi ɓe hollitiwi ndeɗo dewtoro waro o tuugo ɗum wattu jono ƴeewa yalla hono golleji mabɓe ɗi kani yarde yesso yalla yimɓele torraɓe le leydi meɗen ndi an totte haqqeji muɗum en keɗemo komo sifirdu hen do faccitago Ousmane Dicko
enquêté sur les hannden bonandaji mawɗi fewde e haqqeji tomante so ƴeewno ɗi dartoto woni ko juɗɗini men yo politikaku moƴƴintinowo ko hewti bonoraɓe ɓe nde muɗum oɗon keɓi faamu ko damta se hasindina heedi bonoraɓe ɓe hono no hollitirani ɗe tongande nde hannden ɗo yo ɗum gueɗal wajibi wer heedi cvgr fa mano fo hewta hakkeji muɗum le politikaku lanilagal mum nde tongande yo nuygal golle korsungal heedi cvgr mi yetti moƴƴefi oɗo golle yo ɗum tongande horsude fabatonde cvgr ɗo gollide tawedu
kanko noddirteɗo maître Pascal Paradis ardinoɗo ɗiɗo golleji le fedde ndeɗnodirte sans frontiére nde ɗum woni Canada o wi koni fana muɗum fa jamar nde famano tiɗalaji ɗi gaɗirle leydi meɗen ndi hitande 2012 keɗemo komo sifirdo hen do faccitago Ousmane Dicko.
Geɗe ɗiɗi godani ndeɗo dabare haalaji dogui e dow hen sahel men won yimɓe heɓɓe torra ley jañeli ɗi ley wuddu leydi men fawarde Bamako fuu ana yimɓe muɗum ana peccori pelle tati rewɓe worɓe sukaɓe e inde andite en won yiiɗaɓe goto goto heedi pelle kaldoje ɗeɗu yo yimɓe 3,150 gaɗi horugol muɗum jaabuji fuu mbiɗitama ana manide gogirantaku golleji handen ɗi gande nde yo golle duuɓi joyyi garoje ɗi andira ɗum jiprek fa torraɓe kewta hakkeji mumen mo baale kewɗe darani
sikiraɓe so gabbirdo bemalami annde ngal oɗo mbayilni tirton miijoji moɗo no noddimi dow ɗiɗo numéroji ɗiɗi kalonko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e go sappo e go capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi. Ñalawma hannde won ñalawma keeƴanaɗo radio ji li adnaru ndu fuu fedde irtel kañum studio tamani ɓe gaɗiɗo kawritel mabɓe bete hannden fa yettoyo yimɓele walloɓe kabaru fiyoɓe balon ɓe dulle leydi meɗi nden gonno ley hen micciteɗen wiide Sisili cuɓaɗo yo radio kañum birki sambe calɗino worrile nokku o kanko ministre kominiɗo kabaru journaliste en noddirteɗo Harouna Modi Bo Touré omo wonno toon kañum ministre kominiɗo kabaru birki sambe calɗinoddirteɗo Jean Claude fa keɓen famtade gaare keɗe mumini sendebo Ousmane Dicko ko pewni en dow hen
immade yambere nde yo hokkude journaliste en yakkawore e hoolade golleji mabɓe ministre humaniɗo kabaru mum holliti wiide radio ana wella heɗotoɓe mum kañe iɗum jogi darande mawɗo le leydi ndi keɗena Harouna Modibo Touré do foccitango Ousmane Dicko.
Ala sembe calɗi wona ko heewi doole ɗe heeƴoji yogaji ka ana e sembe kabaruji mum ɗi radio ji yogaji yewtereji haro calɗi ana waɗe ka noon wala doole minitaji joyyi tan woni ko haala mum haalete
ka dokkoɓe kabaruji woɓɓe holliti wiide birki sembe calɗi ana haani ɓeydade le heeƴo golleji radio ngaji e wimaɓɓe ɗum heewa le leydi ndi sanne radio ngaji yogaji dokkata kabaru birki sembe le heejoji mabɓe keɗena Bakary Cissé do foccitango Ousmane Dicko.
Yottike faa ɓuri haaɗi wala mi jondoraaki caggal duuɓi kewɗi e golle o mi miijaaki feewi yalla miɗo anndane yo yiɗi waɗdi kam ley golle yettinooɓe kabaruuji haro calɗi ɗi miɗo jinno heddaade ley heen saabanii kam min e hoore sabe miɗo wonna e sifaaɓe e latoo
le ndeeɗo yambere journaliste 'en mawɓen hokkaama njeenaari
sentiment de fierté
selali mouɓde hikkondirde yimɓe hokkudeɓe kabaruji famminndeɓe birde e yewtindeɓe fuu yeɗe gueɗe keɓete ley haro sembe calɗi ɗu e ɗum waddanta wiide tawe a woofaali du dental radio e haro calɗi yo kawral gonɗungal ley hakkillanta
international
njeenaari hokkama supporter 'en birki sembe calɗi du yo golloɓe radio e keɗotoɓe me jiiti mawuri
hollitinde wiide fa hannde ne kawritel manngal jowingal dow kabaru ndiyam ceniiɗam kañe e cenam le leydi ndi ɗum wonde e jokkiteeɗo Bamako ɗo Sisil mo ɓe cuɓi hitaande hikka nde faa ɓe ƴewto yalla hon africaani heɓirɗan ɗo ndiyam ceniiɗam ngal ɗo kawritel wona jokkiteeɗ le nokko faa le 16 lewru février waroru ndu faa keɓen famtaade ngare keɗe ko min e muumini sennde bumin pewni on dow hen
afrique yo nokku arande ɗo waytere wattu ana hulɓini e wi fedde ndiyam e cenan rafi heɓugol ndiyam laatake sababu sakude ñaw yokaji le ndiyam keɗena Abderamana El Afidi hoorejo fedde nde ɗo fuccitango Oumar Waygallo
l'impact des changements climatiques
wattu wondi e waylitirade ɗum wondi e waddude kutteji kewɗi no ndiyammeje ɗe gorri wakkati fo ɗum waddan bonandaji du no nokkuli ɗen gorri ɗum laati sababu so wakkatiji fo aɗa mata kasaraji ndiyam kañe anaruji fa yettoyo cummu kañe e yorkoji caggal muɗum du ɗum waddan kutteji fewde e jamare nde no keɓe muɗum en gorri kañe no hawaluji
e wi Boubacar Kane hoorejo bato 16 heɓugol ndiyam yo tiiɗalale leyɗe afrique ana hani ɗum huccane hoore
ko omen so holliti wiide ley hen ko yaata 1,650,000 ɗi adama wonɓe leyrumde afrique nde kañi e gonɓe ngala ndiyam ceniiɗam ko ɓatto 2,000,000,000 ɓi adama gonɓe leyrumde nde lefol keedugol hirnange kañum e nawtirto ndiyammeje tunnuɗe iɗum laato sababu du so ñawuji kewɗi kewtoɓe fa yettoyo choléra en kañe tifoyid e ñaw mbarowo koyɗe kañe ko nandi
Luc Faucon hoorejo kertaɗo conseil mondial hokki dabare laamu leyɗe afrique joƴina almusada faabowo ɗum
wona darnude golleji tan latto sababu muɗum wona darnude nokkule tan latto sababu muɗum sina ƴeewe yallah hono ɗati politique kan yaltinirede ley nokku o so ɗiɗo golleji tati ɗi cifimi ɗi joƴidiriki moƴƴe kabaru no ndiyam worri ɗum heɓene jogala ɗiɗo tiiɗalaji du ɓuyto
yirwore galluje tuuni e ɓeydade jama goni sababu rafi tiiɗala ndiyam yalla goɓɓe e kawritangal yo dabare heɓɓe yalla iɗum huccane hoore
ɓe kolliti wiide waggoji goɗɗi kasene keɓama ley leydi meɗen ndi kanɗi ɓeydude kabaru no terenngaji ɗi gori ley nokku o kanko ministre kuminiɗo kabaru ɗati ɗi ley leydi ndi o jokkitiki ɗiɗo wakkuji fa ɗi jotti ley laamu kay o fedde nde ɓe noddete collectif sovon le ray hollitti wiide ñalawma hannde o ɗiɗo waggoji tan keɗɗeta saabi de sa ƴeewi ñalawma hannde o ko jamar nde haaja ana ɓuuri ɗum ɓe kolliti wiide gotel tan ɗum won dogowel kañum woni ley mali fuu e manngal muɗum keɗema kanko noddirteɗo Issa Diawara o kanko laami ndeɗo fedde komo sifi do hen do faccitago Ousmane Dicko
min mbiya min beltike sanne ka noon komin darti ko heɓaka ko ɓooyali fewi min palikeno terengaji ɗi e lawol laamu o ɓamina aadi hokkude men terengaji ɗiɗi saabe jogaɗo o wooɗa sanne ɓe ɓeydani min teren gota min beltike majjum kafa sanne ka noon komin kaldi e laamu o ko heɓali laatade ɗiɗi min mbino goto tan heɓa goto o yo dowruɗo goto o yo adirɗo kaake ɗum waɗata ɗi ɗiɗi goto naɓo yimɓe o hiɓɓinta golle naɓugol mumen ɗum ana gani
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
ɗum nen ley kereduji ɗi en puɗɗiran ley laamu en songo yimɓe no gonɓe nokku noddirte tir hamma ley cercle en songo ɓe kollitiɗo wattu joni o wayde jaam e deeɗere goɗɗo toana wembiɓe sanne tawede widef armé français moɓe noddirta barkane ana ley oɗo nokku fo ɗum hatta bonnaɗa ɗi wadde wakkati fo fewde e jamare nde so yuuɗe gardan ɗo yoruɗoɓe kollitiɗo wattu joni o laamu o yoppi toon caggal ko bonnaɗa ɗi gatto no gadduno toon ɗum le noga e joyi lewru janvier ƴaɓɓinon ndu holitawede commandant mawɗo kañe commandant pamaro o fo joppi ɗiɗo lokali ido nokkuli ido kabaru jotti ki medo studio tamane do won kanko kedjaada men gondo to be kolliti wi defa hande mangal pade Anton faabe jotto yalla hono be kani wobbe ton lugaji bi be na gondi be dede de o do nokku se guru den gardan faado kuli kordo kambe gollanobe himbe gobbe ne nokkuno dotto bi hikko ma kenyal be jehi be daro yiki yeso suudu gouverneur wondo tondo bi ko no faana mo do fa jotto yalla hono be kani bindirde laamo fa totta haddeji mabbe ko yaawi tangal mo be ko ki gouverneur go to ataki se guru den garan timmini ren faado yoro sodo be kollitiwre cioggu pom de terre juppiki le lumoji yoro so kany kuri dum woni kilo ko wonno sottede ton be mi tapade jetti dum wari nyalom hande fa te fa dum woni be tapande joyi yottare tapande nayno be kollitiri wi de jagoto wonbe ton be kany ndo kibido kabaruji be bi pom de terre ngay idon gonde urudi dum woni laamu sikaso kany e le laamu burkina faso dum woni nokkuno de terre bobo julaso sekrab do katten kiki dande kabaruji mede bi min joti on sanne hedade hedo jame fa de kedde hedade honno andirdo no do e seeda yowtere meden de ana wodi jotal dimi kertne kidi kedi bimi di lamu motti